abantu bengina sebengcela imali kodwa bebethi ngiyabhimba. I know mina ngibizi namagigla anginasikhathi sokudlala mina bafana nedlala. Laba bantu bengina sebengcela imali kodwa bebethi ngiyabhimba. I know mina ngibizi namagigla anginasikhathi sokudlala mina bafana nedlala. Anginasikhathi sokudlala bafana mam ngibizi namagigla. This is my cash, yeah. Imali yam. This is my cash, yeah. I got the cash. Got my niggas on my side, we about to move. I'm on my own, yeah. They used to laugh at me when I got nothing. I used to hustle every day, never gave up. All of my friends in the back on me, yeah. These bitches said you love me cause I got some, yeah. Came over to my head, I ain't got time to think. You think you gonna fuck with me, nigga, think twice. I be on the studio tryna do what's right. I never do no wrong, nigga, I used to pray. I be on the best, tryna spend this cash. Then I fuck with this, never mess with me. Naba bantu bengina sebengcela imali kodwa bebethi ngiyabhimba. I know mina ngibizi namagigla anginasikhathi sokudlala mina bafana nedlala. Naba bantu bengina sebengcela imali kodwa bebethi ngiyabhimba. I know mina ngibizi namagigla anginasikhathi sokudlala mina bafana nedlala. Anginasikhathi sokudlala bafana bam ngibizi namagigla. Imaliyam, this is my cash, yeah. Imaliyam, this is my cash, yeah. Everything I say makes sense now. I be on the stage, funi maliyam. Zobuye kuseni, tshela umama evala umnyango. Espana ngene, ujava kumilanga. They're busy calling me, bebuza sobe school. Okay, Fridays, ngithole Rockefeller. Sundays, ngithole Vusbeng. I'm a hustler and I'm proud of me. Laba bangitela umona, I don't give a fuck, yeah. Angipheli golide, bonkapheli amanzi amnyama. Ahlangane nima Afrika mbewe mnyama. Sefike mina manje kumele kuvele kucace. No, indaba yekhadi, sebenza ucash. Ngafunga samba ngecash. Mangifika ingane ziya screama. Amajita they turn to my haters. My Kera shit is moving like a rocket. Bawufuni beef boze kami na ngikhlabele. Angifuni imali yami, ngifuni izaka yami, yeah. Naba bantu bengina sebengcela imali kodwa bebethi ngiyabhimba. I know mina ngibizi namagigla anginasikhathi sokudlala mina bafana nedlala. Naba bantu bengina sebengcela imali kodwa bebethi ngiyabhimba. I know mina ngibizi namagigla anginasikhathi sokudlala mina bafana nedlala. Anginasikhathi sokudlala bafana bam ngibizi namagigla ngifuna imali yam. Isikhathi sokudlala bafana bam ngibizi namagigla ngifuna imali yam. Imali yam this is my cash, yeah. Imali yam this is my cash, yeah.